Blog Talk Radio.
RN Rero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo. Intego esheshatu zihuriro nyarwanda RN. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kanasanye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu b'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
RN Viva! Viva! RN Viva! Viva!
Washington DC
kunje kubaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi aho ngira ngo mbaha ikaze mwese mudukurikiye cyane cyane ku bari mu Rwanda ku bari mu karere k'ibiyaga bigari tutirengagije namwe mwese muri hirya no hino ku migabane itandukanye kandi mbashimira ko mukomeje kuba abantu ba mbere baza kwifatira mu gutega amatwi ibiganiro bya Radiyo Itahuka turabashimira ku mantere mutwoherereza ubutumwa bwanyu bukaba butugeraho kandi tukaba tubuzirikana cyane cyane ko ari mu Rwanda nyine bahangayikishijwe n'ubutegetsi bubi bw'ingoma ya FPR Inkotanyi nababwira nti rwose mwihangane ntabwo navuga yuko buriya butegetsi buzagira iherezo kuko nibyo duhanganye nabyo nabyo bituraze inshinga mwihangane rero nk'uko agahinda kanyu kabigaragaza mwamuvuga muti birababaje ubutegetsi bukomeje kutwica kandi imyaka ikomeje kuba myinshi ariko ntabwo ucika intege natwe tuba dukora ibishoboka byose kugira ngo iminsi y'ubabura ubutegetsi igenda igabanyuka mu kiganiro cyacu uyu munsi rero turagaruka ku kibazo tureba mu Rwanda tureba uko ubutegetsi nyine bw'igitugu bukora ariko nanone turebye mu ndorerwamo y'imaze iminsi tubona ku kibazo kireba n'uburezi mu Rwanda mugenzi wanjye uri mu gihugu cy'u Rwanda mumenyereye ko akomeje kugenda bategura ingingo nk'izi ngizi zidufasha kumenya sisiteme y'abanyagitugu ariko tunabireba uko ubutegetsi bw'igitugu bugenda bwisenyeraho ari nako buhindura abanyarwanda injiji cyangwa buhindura abanyarwanda abantu batagifite imitima yo kwitekerereza nk'izimye mu magambo reka tumuhe ikaze mbere yuko tutegera mu kiganiro cyacu uyu munsi muraho murakomeye
muraho neza turashuje twishimiye kongera kubana namwe muri uyu mwanya aho tubagezaho ibyerekeranye n'ibitekerezo bivuye ku isoko bivuye ahantu imuzi ariho mu gihugu cyanyu igihugu cyacu cy'u Rwanda turabashimiye
njyewe ukwiye kugushimira kuko abakunzi baradita bakabadukurikira bose ntibahwema kutwandikira andizera ko ujya unareba komanteri kuri YouTube no kuri Facebook abantu bashyira munsi y'ibiganiro byawe hari na bamwe mu banyamakuru bifuje batari ko uwo mutumirwa wawe wazamudutije ndavuga nteka da uyu ni umwimerere wa Radiyo Itahuka mujye muza rero kumva ibitekerezo kuri radiyo ntabwo duhererekanya abakontributeri bacu mu bikorwa nk'ibi bitewe n'uko akazi mukora ni akazi gakora ku mitima y'abanyarwanda uzabisanga rero muri komanteri ku mbuga nkoranyambaga kuri Facebook ndetse no kuri WhatsApp abatwandikira bamaze kumva ikiganiro murimo murakora akazi keza rero nababwira nti keep it up courage kandi mukomeze muri iyi nzira ndagira ngo dutangire ku nsanganyamatsiko yacu y'iki cyumweru ariko nk'uko bimenyerewe tubanza gusubiza amaso inyuma mu kiganiro cy'ubushize niba hari ibitekerezo twakiriye cyangwa ari byo wabonye byaba byarahindutse kuko leta y'agatsiko nayo idahwema kwigira mu biganiro byacu no kuri Radiyo Itahuka hari icyo wumva watubwira ku byo wumvise cyangwa wabonye ku kiganiro twageze ubushize
murakoze ubushize twari twageze ikiganiro tuba ibyerekeranye n'uburyo ubutegetsi buriho ahangaha mu gihugu butanga ibyangombwa byose bishoboka kugira ngo umunyarwanda ye gutera imbere bugakora ibishoboka byose kugira ngo bugerageze kumusubiza hasi ndetse abenshi bakavuga bati none nimba bimeze bityo ninde uzarokoka mu gihe sosiyete uyubaka guteganya kugira ngo izabateze imbere igihugu cy'ejo cyangwa se u Rwanda rw'ejo noneho bikagaragara yuko leta mu gihe idafite ubushake bwo guteza imbere uburezi akaba ariyo mpamvu twahisemo kugira ngo noneho dufite nk'aho tubihuza n'iki kiganiro tugiye kubakorera muri aka kanya ntabatindiye rero reka nse nk'aho mbabwira yuko rwose tugiye kubigarukamo tubihuza iyo twabaganiyeho ubushize tubabwira ibyerekeranye n'uburyo ireme ry'uburezi mu gihugu cy'u Rwanda ryapfuye mu gihe leta idafite inyungu cyangwa se idafite ubushake bwo kugira ngo ibuzahure aho twagaragazaga yuko biri mu ngambi mu migambi cyangwa se mu byifuzo bya leta y'u Rwanda kugira ngo ireme ry'uburezi rikomeze ritse nta gahunda yo kurizamura ihari twagira ngo rero tuze kubihuza n'imitekerereze y'abanyagitugu akaba ari ikiganiro twabateguriye uyu munsi tuvuga tuti reka tubategurire ikiganiro tugerageze guhuza ubutegetsi bw'igitugu ndetse n'uburezi
urakoze cyane ubivuze neza ndagira ngo rero tudatinze tubyinjiremo nyine nk'uko ubivuze ariko reka tubanze wenda tusogongeze ku bakunzi bacu bateze amatwi ikiganiro cyacu kamwe mu ka video katambutse kuri TV1 aho nyine twahise tubona ishusho y'ireme ry'uburezi bwa leta y'agatsiko itarihishiriye ahubwo ngiye naravuze nti bari abayobozi batumye ibintu nkabira bitambuka expose systeme ya kaga ubundi ibintu nkabira muri leta y'agatsiko cyangwa muri dictatorship ntabwo bijya bisohoka kugira ngo abaturage babibone cyangwa abanyamahanga babibone ariko ndashimira abanyamakuru nk'abariya ndashimira abanyamakuru nk'abariya bemera bitambuka kugira ngo leta ubwayo yigaragaze uko iteye ntatinze rero katwibutse cyangwa tusangize abateze amatwi ikiganiro cyacu wenda baba batarumvise iyo video cyangwa ku kavideo nshaka kuvuga aha ngaha
gusuhuzanya ni umuco abanyeshuri batozwa bakiri bato aho mu ishuri ribanza rya Nyende riherereye mu kagari ka Nyarutarama mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi aho basuhuzaga umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB Dr. Ndayambaje Irene ubwo yasuragira ishuri muri gahunda y'ubukangurambaga ku ireme ry'uburezi aho mu mwaka wa gatanu w'amashuri abanza aho yahereye byababereye urizo ritoroshye nyuma yo kumusuhuza agasaba bamwe muri abo banyeshuri kumwandikira iyo ndamukanye ku kibaho nabo mu mwaka wa gatandatu bo bari mu isomo ry'ikinyarwanda aha nabo bamwe muri abo banyeshuri ntiborohewe no kwandika amagambo arimo ibihekane
umwishwa wanjye yarwaye impiswi
Mutuye Yezu Teofili umuyobozi w'iri shuri yavuze ko impamvu y'ireme ry'uburezi batanga bigaragara ko rikiri hasi ngo bishingiye ku mpamvu yakize mu byiciro bitatu harimo iz'ababyeyi abarimu ndetse n'abanyeshuri ubwabo
niba nk'umwana asiba kabiri mu cyumweru akaza kwiba gatatu ibyo abandi biza adahari ntazagendana navo niba umwana wa hano ari wa wundi ugera mu rugo akajya kwaherera inka akajya mu mirimo wo mu rugo gusa naho mu wakatwamuha akaza atayikoze urumva kugira ngo n'ibindi azatera imbere ni ikibazo gikomeye cyane noneho hari no ku ruhande rw'umwana ku giti cye nk'uko nari nabivuze hari umwana hari abana dufite ubona badafite ubushake bwo kwiga ubona ari uguhatiriza ari ugushorera twamuzana twamuhwitura twamukebura ugasanga umwana ntashoboka uwo mwana udashoboka rero n'ubundi ntacyo azageraho dufate nk'urugero nk'uyu mwana wo mu wa gatandatu mu wayimfazi kwandika ikinyarwanda uriya mwana buriya umubyeyi we ntasiba hano
Dr. Ndayambaje Irene umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB yavuze ko mu bugenzuzi yakoze ngo yabonyemo ibibazo bitandukanye bigomba kwitabwaho bigahabwa umurongo harimo iby'isuku nke abana basiba n'abatishuri abarezi batazi umubare w'abana bagomba kuba bari mu ishuri abana bafite ubumenyi butajyanye n'ikigero cy'imyaka barimo n'ibindi bitandukanye
twabonye ibintu bikomeye kandi bikeneye mu by'ukuri cyo navuga ingamba zikomeye ndetse no guhabwa umurongo cya kabiri twabonye ni uko mu by'ukuri abana benshi badafite ubumenyi bujyanye n'ikigero cyangwa se cy'umwaka w'amashuri barimo uribaza nawe kwinjira mu ishuri ry'umwaka wa gatanu ugahereza abana akitoza koroshya gashamikiye kuri mara icyenda tu ku bya gatandatu ni kangahe icyo kibazo kikabananira abana bagusubuje bati good morning sir ni byiza ko wabivuze mu byandike naho ngo ni mu mwaka wa kangahe mu mwaka wa gatanu
aditahuka ngai nguko rero murabyimviye ntabwo ari bya bindi bavuga ngo tuhimba cyangwa dukwirakwiza ibihuha iri ni ryo shusho ry'uburezi ry'ireme ry'uburezi leta y'agatsiko irimo guha rubanda natinze rero mugenzi wanjye rwose urabyimviye nawe nzi ko ugiye kubituganiriza wabiduteguriyeho ijambo ni ryanyu nyuma yo kumvisha abakunzi baraditahuka aka ka video cyangwa iyi audio igaragaza isura y'ireme ry'uburezi mu butegetsi bw'igitugu mu Rwanda ijambo ryanyu
ubushize twe twababwiye yuko leta y'u Rwanda ifite gahunda nziza yaho igomba gushishikariza abanyarwanda byibuze bakaba bafite ubumenyi bubyerekeye n'ikoranabuhanga mu cyerekezo 2020 cyangwa vision 2020 igihugu kikazaba gifite ibyangombwa byose bijyanye n'ubumenyi kugira ngo abaturarwanda bazaba bafite ubushobozi mu byerekeranye n'ikoranabuhanga cyangwa se kwigisha ICT iyo ni imwe muri objectifs za vision 2020 twabagaragarije rero yuko igihugu gikora ibishoboka byose kigatanga amafaranga kigatanga igihe ariko noneho ibyo ngibyo bikakorwa ari ukugira ngo byerurutse bigatanga amafoto abana bakifotoza ku ma laptop bakifotoza mu ma smart classroom ngaye rero nguko itangaza makuru ryabatamaje hore bagaragaje yuko irashuri uretse no kuba bazi ikinyarwanda uretse no kuba batazi ikinyarwanda munyihanganire nta nubwo bashobora kukivuga nta nubwo bashobora kucyandika urundi rurimi bavuga n'ururimi rwigishijwe rwo rurimi rw'icyongereza ntabwo babasha kumva icyongereza nta nubwo babasha kwandika icyongereza icyo ni kimwe twababwiye gato yuko mu nshingano z'amashuri abanza abanyeshuri bagomba kwiga kumenya kubara rimwe kabiri gatatu kugeza ku icumi bakamenya no gukora imyitozo ijyanye n'imibare tukabagaragariza yuko leta iyo itanga imibare ivuga yuko ireme ry'uburezi ryateye imbere ariko ikinyuranyo realite iri mu gihugu ngiyi ahantu muyisanze kuri TV One ndetse natwe twari twabibabwiye ko kuri iyi radiyo itahuka twagiye tubabwira yuko umwana w'imyaka hagati y'itatu na cumi n'ibiri ari umwana uzaba ari umuntu utezweho kugira ngo afate umuvuduko cyangwa se yitegure kujya mu mashuri yisumbuye atangire kwiga amasiyansi atangire kuba umuntu ubasha kwiga siyansi ntabwo rero abasha kubishobora kubera yuko icya mbere ntazi ururimi rw'ikinyarwanda ntazi ururimi rwigishwamo rw'icyongereza keretse n'ibindi biragenda bashaka kongeramo nk'ibyo kwiga igiswahili no kwigisha mu gifaransa ngirero realite mumaze kwibonera ntabwo ari ibyo tubahisha cyangwa se ngo tubigiremo ibanga reka noneho rero se nkubasobanureho gatoya ibyerekeranye na kiriya kintu Rene akoze cyo kujya ku isoko y'amakuru akagenda agiye gusura abanyeshuri nk'umuntu ushinzwe ireme ry'uburezi nk'umuntu ufite politiki ye mu ireme ry'uburezi ubushize ariwe watangaje imibare akavuga ati amashuri primeri yatsinze ku kigero cya 86% abanyeshuri batsinze ku kigero cya 86% ngabari abantu yafashe 84% imitsindire yabo ngiriye ntabwo bazi ikinyarwanda nta nubwo bazi icyongereza ariko noneho iri ngiri nk'uko twabasobanurira ubushize ntabwo muri politiki ya leta iri mu Rwanda iri gutegeka ubu ngubu ntabwo hariho yuko bazamura ireme ry'uburezi kubera yuko bafite impungenge yuko bashaka gukomeza kugumisha abaturage mu gihugu reka noneho mbere yuko tubihuza na politiki dusa nk'aho nanone nyuma yo kubasobanurira ibyerekeranye n'ireme ry'uburezi tubanze tubasobanurire ibyerekeranye n'ubutegetsi bw'igitugu cyangwa se ibyerekeranye na dictatorship tubasobanurireho noneho tuze kubihuza n'ibyerekeranye n'ireme ry'uburezi nk'uko twabibasezeranije muri rusange rero tugiye kubabwira mu magambo makeya cyane ibyerekeranye n'imiyoborere y'igitugu iri mu gihugu cy'u Rwanda imitegekere y'ubutegetsi buri mu gihugu ni imitegekere n'ubundi isa nk'aho ari imitegekere abatuye isi bose babayeho mu myaka yashize bimwe mu bihugu bikaba byarayeretse bigafata iyindi mitegekere y'ubungubu mu mitegekere rero y'ubutegetsi buba buriho ku isi igabanijwemo ibyiciro bibiri hari ubutegetsi bw'abaturage aribwo bita demokarasi hakabaho n'ubundi butegetsi bw'igitugu cyangwa se twakwita nka dictatorship turavuga rero ku butegetsi bw'igitugu kuko aribwo buri mu Rwanda ni nabwo tuzi mu gihugu cy'u Rwanda nta na rimwe twigeze tubona ubuyobozi bw'abaturage reka tubasobanure mu magambo magufiya ibyerekeranye n'ubuyobozi bw'igitugu ubu ni ubuyobozi bubaho mu nzira ya bugufiya cyangwa se ni ubuyobozi bw'abanyarwanda inzego za leta zidashyira ubushake mu kubaka inzego ahubwo bukaba ari ubuyobozi butagira inzego na mba ikaba ari inzira ngufiya cyane aho baba badakeneye kubaka inzego byo kuvuga ngo bubake inzego zitandukanye bazihabwe inshingano zitandukanye ibyo ngibyo mu butegetsi bwacu bwo mu Rwanda nta rwego na rumwe rukora urugero nta nzego z'uburezi zihari nta nzego z'ubutabera zihari nta nzego za parema zihaba nta rwego na rumwe ruhari ahubwo ibihari byose biba ari iby'abarenga ikindi cya kabiri kigaragaza ubunebwe bw'ubuyobozi bw'igitugu ni uko nta standardi cyangwa se procedure cyangwa se uko ibintu bikorwa mu rwego rw'akazi aho baba bafite ibigenderwaho uko akazi gakorwa yenda tuvuge tuti twemeranya yuko nko mu burezi abana bazimuka cyangwa se bazaba batsinze amasomo baziga iyi porogaramu iba ari procedure abantu bagenderamo iba ari protocole bakurikiraho bakayiga ihamye bakayiha igihe bakazagenza igihe runaka aha mu gihugu cy'u Rwanda ibyo ngibyo nta procedure bibaho ibyo kwimura abanyeshuri bigomba kuba bifite uburyo umunyeshuri ava mu mwaka wo hasi akagera ku mwaka wo hejuru ibyo rero mu gihugu cy'u Rwanda nta bihari izo standardi zihari zo kugira ngo umunyeshuri abe yakwimuka ibyo nta bihari ahubwo umunyeshuri yimuka gusa cyangwa se ajyanwa mu mwaka wo ukurikiye bidakurikije standard ibindi bigaragaza ubunebwe bw'abanyagitugu ni uko nta mategeko aba ahari nta mategeko akurikizwa nta mirongo ngenderwaho abantu bagomba gukurikiza ahubwo ibiba bihari ni ibyo twise amabwiriza ubushize muri ubu butegetsi dufite ahangaha iwacu mu Rwanda ubutegetsi butagira imirongo igenderwaho haba mu guhitamo abayobozi cyangwa se mu guhitamo abakozi bakorera leta ahubwo usanga mu miyoborere ya leta muri politiki z'abanyagitugu hakoreshwa gusa ikimenyane no guhakirizwa ku muntu uzi guhakirizwa neza umuntu uzi kuvugana na direkiteri w'ikigo cy'ishuri uwo nguwo niwe ujyanwa mu burezi ntabwo haba hakurikijwe ubumenyi cyangwa se ubuhanga mu bigenderwaho azaha abanyeshuri cyangwa se mu kandi kazi akariho kose ka leta ahubwo umuntu uzi guhakirizwa umuntu uzi ufite akarimo keza umuntu w'ikimenyane niwe uhabwa akazi mu burezi ikindi nanone kigaragaza ubutegetsi bwacu naho twagaragaje yuko ibyifuzo by'umutegetsi ari byo bishyirwa imbere hatitawe ku byifuzo by'abaturage muri minisiteri y'uburezi nk'uko twari bagaragaje ubushize ntabwo ibyifuzo by'abana b'igihugu ari byo byashyizwe imbere mu ireme ry'uburezi ahubwo ibyifuzo by'umunyagitugu ni byo byashyizwe imbere akababwira ati noneho rero ni laptop nizo zigomba kwigishwa ni smart classroom ibyo ngibyo umunyagitugu akabishyira muri porogaramu yirengagije realite z'abanyagihugu ziba zirimo imbere ahangaha rero niho usanga umunyagitugu agerageza kubaka amazina ye agahanga amashuri ye akubaka ibigo bye noneho bikaba nk'aho ari byo bimwitirwa bikaba nka sembole y'uko ari ibintu byiza reka dutangire urugero ruza kumvikanaho ibyifuzo by'umutegetsi ari byo bibaho turebeye nko ku ngero za hafi ahangaha bishoboka mu myubakire ntabwo imyubakire cyangwa se ibikorwa remezo byubakwa hagendewe ku byifuzo by'abaturage cyangwa se ku byo abaturage bakeneye ahubwo byo umutegetsi uri ku gitugu umunyagitugu byo akeneye akabirya byubakwa ari byo bishyirwa mu bikorwa mu minsi yashize numvise uburyo leta yatse inguzanyo igakoresha roadingi kugira ngo ibone amafaranga yo kubaka convention center amafaranga menshi cyane yakagombye kuzamura ireme ry'uburezi akajyanwa kubaka ziriya convention center amafaranga abana b'u Rwanda ireme ryabo riri gupfa bazishyura amaze kubona yuko convention center idahagije ejo bundi yubatse ikindi kintu akita arena iki nacyo ni ikindi kigaragaza yuko biriya byose yubaka ni nko kubaka izina rye ryo kugira ngo agaragare neza mu gihe ireme ry'uburezi riri kuharenganira ikindi nanone kigaragaza ubutegetsi bw'igitugu ni uko usanga inzego za leta zikoreshwa kugira ngo zibangamire abenegihugu zigakoreshwa mu nyungu z'umunyagitugu uri ku butegetsi aha niho usanga nk'urwego rw'uburezi ruza nk'igikoresho kizatuma umuyobozi abasha kugera ku butegetsi kimwe abasha gukandamiza abategetsi be. Ubu ngubu uramutse ufashe bariya bana tumaze kubona hariya haruguru, bariya ni urwego tumaze kubona hariya abenegihugu bagombye kuba bazi kwandika no gusoma bazi imibare. Ariko buri uzababaza uti ninde utanga inkoko? Ni Perezida Nyakubahwa Repubulika. Ninde utanga amashuri? Ni Perezida wa Repubulika. Ibyo ngibyo abana bari ku ntebe y'ishuri baba babizi neza. Ninde ntwari y'igihugu? Ni Perezida Nyakubahwa Repubulika, bakamuvuga amazina. Ibi ngibi ni byo bashyize imbere, akaba ari byo byigishwa mu mashuri ya Leta ndetse n'amashuri yigenga, akaba ari nabyo baha amasaha menshi, bikaba igitambo aho kugira ngo umwana yige ibizamugirira akamaro, yaba ari mu gihugu cyangwa agiye hanze y'igihugu, aho abasha kwihangira imirimo cyangwa se akibeshaho, ahubwo akaba ubwenge bwe bwaragwingijwe na za propagande z'ubuyobozi bw'igihugu. Ikindi kigaragaza yuko ibyifuzo by'umutegetsi aribyo bishyirwa imbere, naho usanga umuturage iyo agize icyo abaza Leta akavuga ati ireme ry'uburezi ntabwo rimeze neza, turabona porogaramu Leta iri gutanga ari porogaramu itari kuri standard cyangwa se itaberanye n'uko igihugu cyacu kimeze. Iyo hari umuntu ugize ubushake akabitunga agatoki, uwo nguwo bahita muremera ibyaha bakamubwira bati uyu nguyu arimo arashishikariza abaturage kwanga Leta, arashaka gukuraho Leta, arashaka guhirika Leta iriho, arashaka kugumura abaturage. Ibi ngibi nabyo muri iki gihugu bireze, nta muntu ubasha gukweshoninga porogaramu y'uburezi iri mu Rwanda kugira ngo agaragaze amakosa arimo yuko ziriya ari amasaha menshi za propaganda bakora, uburyo bafata amafaranga yabo yakagombye kujya mu burezi bakayiba, uburyo ibyo kurya bigenerwa abanyeshuri babyiba, uburyo twagaragaje uburyo amata yakagombye guhabwa abana abayaratanzwe n'abaterankunga baturutse hanze bakunda abanyarwanda, aba banyagitugu bari ku butegetsi barigisa bakayiba. Ugerageje kuvuga ibyo ngibyo, ntabwo harebwa inyungu z'umuturage yuko abana bicishijwe inzara mu byo inshuti z'u Rwanda zabohereje, ahubwo bavuga yuko uwo nguwo ari kwangisha abayobozi b'igihugu abaturage. Ikindi nanone kigaragaza abanyagitugu ni uko usanga inzego zose z'igihugu ziba arizo umuntu umwe. Aha ngaha twavuga igisirikare, aho uzasanga cyose kivuga kiti ni igisirikare cyo kwa Habyarimana, ni igisirikare cya Kagame, cyangwa se ni igisirikare cy'Inkotanyi, ni abasirikare b'Inkotanyi. Nk'aho bakwita yuko ari abasirikare b'igihugu bakitwa ngo ni Inkotanyi ngo zagiye muri Mozambique. Ikindi kigaragaza yuko inzego ziba ari z'umuntu, twatanga no nk'uko ku rugero rwa Rwanda Revenue, amafaranga igihugu kiba gikusanya mu baturage hirya no hino aba ari umufuka cyangwa se ari ikofi y'umunyagitugu cyangwa se umukuru ushinzwe gutegekesha igitugu abenegihugu. Aha ngaha uzasanga amafaranga yavuye muri Rwanda Revenue nk'aho yakagarutse ngo agirire akamaro abenegihugu, ahubwo ajya gukoreshwa mu zindi nyungu z'umunyagitugu, ntagire ubigiraho ikibazo ngo yabibaza. Ikindi kigaragaza yuko inzego z'igihugu zose ziba iz'umunyagitugu, naho unasanga n'inteko ishinga amategeko yitwa yuko ihagarariye abaturage yaba ari iyo mitwe yombi, aho usanga ahubwo yibanda mu gushyira mu bikorwa mu kwakira amategeko afavoriza cyangwa se abogamiye cyane kuri uwo munyagitugu, ariko amategeko cyangwa se ibyifuzo byakagombye kurengera abenegihugu bidakurikizwa. Imitungo yose y'igihugu uzasanga yarekuriwe n'umunyagihugu. Aha reka dutange nk'urundi rugero. Ejo bundi mwumvise umubyeyi wo kwa Rwigara aravuga ati jyewe abantu duturanye aha ngaha barashaka kunyaga ibyanjye. Ibi bintu nabitunze mbere y'uko baza no mu gihugu, ariko ubwo bahageze barimo baranyambura ibyanjye. Urwo ni urugero rumwe aho yahoze atakambira abantu ababwira ati barashaka kunyaga uruzabibu rwa Nabote. Bari nta kindi yaraganishagaho, yari bavuga yuko umwami nyir'u Rwanda umutegetsi w'igihugu ashaka kumunyaga ibye. urundi rugero rwaho imitungo y'abanyagihugu yitwa yuko ari umunyagitugu naho musanga abantu bimurwa mu mitungo yabo ku nyungu z'umunyagitugu urugero twatanga n'urwabanyahe ni ikibazo kimaze igihe cyane kinini mu nkiko abaturage bagerageza kugaragaza uburyo bagomba guharanira iby'imitungo yabo bavunikiye ariko umunyagitugu akanga agakomeza gushaka uburyo yayibambura ndetse n'inzego zimuhagarariye ntizibashe kuba zabogamira ku baturage ahubwo zikabogamira ku munyagitugu ikindi nanone kigaragaza yuko abaturage b'igihugu bahinduka abo umuntu naha usanga abaturage bahora bahongetwa baterwa ubwoba ku muntu uwo ari wese ugerageza gucalenjinga igihugu noneho rero ibintu biri mu gihugu niho uzasanga kubera uwo muco uba warabaye igihe kirekire usanga n'abenegihugu basa nk'aho bemeye cyangwa se bahisemo iyo mitegekere ndetse nabo ubwabo ikinjira mu mitekerezo yabo ibyo bikaganisha yuko inzego z'igihugu zose ziba ari iz'umuntu ku giti cye aho usanga igisirikare cyaragizwe yuko ari icy'umuntu umwe Rwanda Revenue igihugu ikigo gishinzwe kwakira imisoro kikaba ari icyitwa icy'umuntu umwe Rwanda Biomedical Center ikigo gishinzwe gutumiza imiti kiba ari icy'umunyagitugu Rwanda Governance Board ibyo bigo byose bikaba ari ibigo bihagarariye umunyagitugu mu nzego zose z'igihugu aho biba bitashishikajwe no guteza imbere umuturage ahubwo ari biba bihagarariye umunyagitugu ndetse no gukandamiza abaturage inteko ishinga amategeko ikaba ari imitwe iba ishinzwe kugira ngo ikomeze ikandamize umuturage imitungo yose y'igihugu muri rusange usanga umunyagitugu aba yarahinduye iye ikindi kandi abaturage bategekwa iteka kugandukira umunyagitugu ibi ngibi biterwa n'iki aha ngaha usanga umunyagitugu kubera yuko ari byo ashaka abamwegereye baba bazi imitekerereze ye bakaba ari byo bamubwira abamwegera nabo bakababwira ababumva yuko ari byo ashima iyo mvugo ikabagikwiye mu gihugu cyose aho usanga umuntu umwe gusa aba ari we warabaye nk'ikigirwamana ari we ukeshwa byose uburaye agatekereza yuko ashobora gukizwa inzara na perezida wa repubulika uwabuze inka uwibwe uwagize akarengane uwagiriwe ihohoterwa uwahinzwe ntibyere uwagize ikibazo icyo ari cyo cyose akavuga ati ibi ngibi twabikesha imana y'u Rwanda nyakubahwa perezida wa repubulika niwe wadukemura ibibazo ibi ngibi rero iyo bigeze aha ngaha umunyagitugu nawe kubera ibyo abamwegere bakunda kumubwira ndetse n'abaturage bakamubwira yuko ari we byose nawe ageraho akiyumvamo yuko ibyo ngibyo ari byo koko ari imana agasa nk'aho yitekereza yuko ari imana bikaba ari ibintu twagereranya nk'ikiyobyabwenge burya abantu banywa ibiyobyabwenge ntabwo baba barahisemo ko biriya biyobyabwenge bibagira imbata ahubwo kubera kubifata gake gake doze igenda yiyongera kugeza ubwo baba bashaka kugeza aho bumva batakihanganira ikintu gitoya none wa munyagitugu wamenyereye kutavugirwamo ahita yiyumvamo yuko afite n'ubushobozi ku bantu bose aha ngaha rero uzasanga umuntu umwe aba ari we ugenzura ibintu byose akaba ari perezida wa repubulika ndetse n'abandi bamwegereye bo mu ishyaka rye akaba ari we bagenzura ibintu byose aho usanga nta muntu bashobora guha isoko nta muntu bashobora guha kuyobora ikigo cy'ishuri nta muntu bashobora kwemera yuko abona umwanya uwo ari wo wose atabarizwa mu ishyaka ibi kandi biramworohera kubera yuko abona n'uburyo abakamamo abaturage amafaranga mu byo bita imisanzu yabo ubwo rero umuturage nawe akaba atanze umusanzu akawuha uwo munyagitugu bwa kabiri ku musoro n'ubundi aba arahaye igihugu kugira ngo kimukorere ibikorwa remezo abaturage rero bategekwa iteka kugandukira umunyagitugu agakoresha imbaraga ze zose kugira nabi abaturage bashaka kumuvuguruza cyangwa se kuvuga yuko batamwiyumvamo ikindi none umunyagitugu nta burenganzira na bumwe yubaha haba umuntu wari wese ntabwo ashobora kumuha uburenganzira bwe ngo abe yamugirira impuhwe ngo mureke ibyo twita ngo uburenganzira bwa muntu ndetse no ku bamwegereye n'abo mu muryango we nta n'umwe ashobora kugirira impuhwe ngira ngo mwumvise umunyagitugu wo muri Koreya ya Ruguru yishe umuntu wa hafi w'umuryango we mwumva yuko no mu gihugu cy'u Rwanda n'umunyagitugu nawe adafitiye impuhwe abo mu muryango we abakorera za violence ndetse bikanga bikanagira muri public ibi ngibi umunyagitugu abyumvamo kugeza n'aho yumva yuko kwica abantu cyangwa se kubagirira nabi nta kibazo bivuze kwica akabifata nk'aho ari ibintu bisanzwe ibi rero n'ubundi nanone byaratanzemo umusanzu n'abo baturage bakomeje kumubwira ibyo bintu yuko ari Imana nyiri byose nawe akagera nk'aho abyumvisemo ikirere none ni uko umunyagitugu nta muntu n'umwe ashobora kurekera uburenganzira ibyo byinjira mu mikorere no ku bantu bamwegereye yaba ari abategetsi bo ku nzego zo hejuru ndetse n'abahagarariye ku rwego rwo hasi n'umuntu nyumba kumi uri ku rwego rwo hasi cyangwa se mutwara sibo yanahangaho iwacu mu Rwanda nawe akomeza kumva yuko abo ayoboye hasi ari ibikoresho bye ari abantu agomba gutsindagiza muri make usanga igitugu cyarabaye umuco mu miyoborere yose y'igihugu haba mu nzego zose ndetse no mu burezi nk'uko tumaze kubivuga none se umunyagitugu izi mbaraga zikura hehe rero imbaraga azikura mu bukungu aho usanga umunyagitugu atemera yuko ubukungu busaranganwa n'abaturage b'igihugu hose ahubwo akarema intera nini cyane kuri ku cyiciro cya mbere cy'ubukungu cyangwa se twakwita first class bakagira ubukungu burengeje cyane n'abakene benshi cyane akirinda yuko abantu bagira ubukire buri hagati kubera yuko aramutse afite abantu benshi bafite ubukungu ntabwo byamworohera kubashyiraho igitugu cye ikindi rero usanga imibanire y'abantu nabo yarabaye infekte yaranduye aho usanga nabo abantu mu mibanire yabo badakomeza kugira ituze kubera yuko bavuga bati ituze n'ubundi tuyikesha umunyagitugu kuko umunyagitugu aba yakoresheje imbaraga ze zose kugira ngo akandamize abaturage n'abaturage nabo ubwabo hagati yabo nta tuze bashobora kubona kubera yuko baba bavuga yuko umutekano bafite bawuhabwa n'umunyagitugu yenda kugira ngo nsobanure ibyo maze kuvuga ku byerekeye n'uko imibanire y'abaturage n'umutekano ubundi mu bihugu byateye imbere umutekano utangwa n'abaturage abaturage nabo batanga umutekano n'abasirikare n'izo nzego za polisi n'izo zindi zikaza ziha umutekano abaturage ariko ntabwo biba bivuye hasi muri bino bihugu byacu uko biba bimeze ahubwo umutekano utangwa n'umunyagitugu uri hejuru agatuma izo nzego z'umutekano zikaza guhungeka abaturage nabo ubwabo bari ku rwego rwo hasi ikindi nanone usanga umunyagitugu yakoresha akunda gukoresha amoko cyangwa se amadini cyangwa abandi bantu bo mu miryango runaka ahangaha niho usanga no mu mashuri cyangwa se mu bigo by'abihaye Imana uzasanga bigishirizamo amahame y'ubutegetsi ngira ngo mwumvise aho uyu munsi mu kiliziya aho ejo bundi mu kw'icyumweru idini ry'abapantekote mu mujyi wa Kigali ryarimo ryigisha ibya Ndi Umunyarwanda ndetse umuyobozi akavuga yuko ngo Ndi Umunyarwanda izi imbere y'ubukristo ibi ngibi bikaba bitandukanye n'imyizerere y'abakristo muri rusange aho ibyo bashyira imbere ari ubukristo na kristo wabo ariko iyo bavuze Ndi Umunyarwanda baba bashaka kuvuga yuko uri imbere y'abanyarwanda bose ari perezida wa repubulika cyangwa se umukuru w'igihugu abandi bakaza nyuma ibi rero ntibigaragaza yuko igihugu gikomeza kuba ari ikimunyagitugu nk'umunyagitugu uraba arabaye ikigirwamana ku bantu bose ibyo rero bigira ingaruka mu rwego mu nzego zose zitandukanye aho uzasanga ireme ry'uburezi cyangwa se ireme ry'ubucuruzi uzasanga ireme ry'ibikorerwa mu gihugu cyose biza bifavoriza umunyagitugu kurusha uko byafavoriza umuturage wo hasi usanzwe none rero dufite nk'abagaruka kuri iriya video twaberetse tugitangira aho twabagaragarizaga yuko abana ireme ry'uburezi ryapfuye. Ni umugambi wa leta iriho yuko abanyarwanda bose bakomeza kuba mu bujiji ntibabe babasha kwaguka mu bwenge ngo bagire critical thinking, bagire uburyo batekereza mu buryo bwagutse, barebe hirya y'iby'amaso abasha kureba. Kuko abatinya yuko umunyarwanda naramuka agize ubumenyi azabasha gusoma ibindi bitabo, azabasha kwiga izindi nyigisho, azabasha kumva abandi bigisha hirya no hino, noneho ibyo Leta imubwiye n'ibyo we yasomye ahandi hanze akabasha kubishungura agakuramo ikintu kizima ndetse agafatamo ingamba z'ubuzima bwe. Ibi rero nanone biri mu nyungu z'umunyagitugu kugira ngo ahere aho ngaho yangize ahazaza h'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ntibyabatangaza uramutse ugiye ukayabona mu zindi nzego ku bantu bo twita ngo ni abantu begereye ubutegetsi abo mu gatsiko, aho uzasanga amashuri yabo ari amashuri n'ubundi wasanga yuko ntaho yatanira n'abiga mu Burayi. Ushobora gusanga mu gihugu ishuri rimwe wari kompani n'iry'abariya ushobora gusanga birenze umwarimu wigisha muri iriya shuri, umushahara we ntaho ubuhuriye n'umushahara wo mu kigo kiba kiri muri mu nyungu z'umunyagitugu kugira ngo ziforome abandi bazaza gukandamiza umunyagitugu. Urebye uburyo umudirekiteri wa kiriya kigo akurikirana aba abanyeshuri be, ntabwo aba ariko baba bari kuri standardi y'abandi bantu bo mu gatsiko. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, uzasanga amakosa buri gihe iyo abonetse ntabwo ubuyobozi bufata responsibility, ahubwo responsibility buhita buzohereza ku babyeyi. Mwumvise uriya muyobozi avuga ati aba bana barananiranye, ababyeyi baratunaniye, duhora tubazana ahangaha tubabwira yuko abana babo bakiga, abana babo batari motive ku mashuri, abana barananiranye, bo ubwabo ntibagerageze ngo bashyire mu gaciro ngo barebe umuzi w'ikibazo. Tuvugishije ukuri, ikibazo kiri n'ubundi mu ireme ry'uburezi, kiri mu nzego nyinshi zitandukanye zitareberwa gusa n'abariya bigisha. Hari uruhare rwa Leta, hakaba uruhare rw'abigisha, hakaba uruhare rw'abanyeshuri, hakaba ndetse n'uruhare rw'ababyeyi ndetse n'abo bana bari mu mashuri. Leta rero iyo idakemuye ibibazo byabo hari iri hejuru ngo iteguye politike, ibindi byo hasi ntabwo bishobora gukira. Nimba ababyeyi batabasha kubona amafunguro akwiriye ngo babesheho abana babo, ntabwo ireme ry'uburezi bashobora kuribona. Nimba abana baza kwiga ku ishuri ari uburyo bwo kugira ngo Leta ibone imibare yereka abaterankunga ititaye ku ireme ry'uburezi, ntabwo bazabona umusaruro. Icyo bazabonamo umusaruro ni ibingibi tumaze kubona. Ngaya rero muri makeya ibyo twagerageza ngo tubasobanurire umuzi ugerekeye n'ireme ry'uburezi riri gupfa mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko mu cyumweru cyashize twabasobanuriye ibyerekeye n'ireme ry'uburezi tubihuza n'ibi tumaze kubasobanurira ahangaha by'igitugu n'imibare y'igitugu dufite ahangaha mu gihugu.
Urakoze cyane ku bisobanuro byiza uduhaye. Mbere y'uko ngaruka wenda mu byo tubwiye kugira ngo dutange ibisobanuro birambuye, reka duhere ku kintu uvuze cyo mu rusengero rw'abapantekotiste bavuga ngo ndi umunyarwanda izi imbere y'ubukristu. Gerageza usobanure kuko ndumva bitatambuka gutya ntabyumvise. Basobanura ko ndi umunyarwanda izi imbere y'ubukristu mu myemerere, mu misengere, mu migenzo n'imigire y'abanyarwanda. Iyo ndi umunyarwanda ifashe umwanya wa mbere y'ubukristu, babisobanura bate?
Uburyo bisobanuramo, basobanura yuko impamvu bagomba kwigisha ndi umunyarwanda ari uko amadini yose uko ari mu gihugu yakoze jenoside ikaba ari nka victimizasiyo cyangwa se gushyira icyasha ku bayobozi b'amadini kugira ngo ibone uko yinjiza propaganda zabo mu bakristo baba babaganye. Ndi umunyarwanda rero ko bayisobanura bavuga yuko nta moko ari mu gihugu yuko abantu bose turi ubwoko umwe turi abanyarwanda nta bahutu nta batutsi bari mu gihugu bakavuga bati mbere yo kugira ngo mubone ukuntu ubukristo bwapfuye mu gihe abantu bigishwaga yuko ubukristo ari bwo bagomba kujya imbere kristo agomba kwigisha abantu urukundo ibyo ngibyo byarananiranye none twebwe tubazane iyindi nyigisho nshya igaragaza yuko kugira ngo dukemure ikibazo cy'amacakubiri n'ubwicanyi bwabaye mu rwanda ni uko turigisha ndi umunyarwanda ariko burya reka tubabwire n'umuzi w'ibi ngibi nibyo maze gusobanura ahagana haruguru aho nabagaragazaga yuko inzego zose zo mu gihugu zidakora mu nzego zose z'igihugu zidakora n'ariya madini nayo ubwayo ntabwo akora ntabwo inshingano z'idini zikomeza kuba inshingano z'idini ugiye mu byanditswe muri ariya madini asaba kugira ngo yemerwe mu gihugu yuko aje kubwiriza ubutumwa aje gufasha leta kugira ngo abantu bagire imyitwarire myiza ntabwo aribyo bishyirwa mu bikorwa aho gusanga propaganda cyangwa se ibitekerezo bya leta aribyo bihabwa umwanya mu miyoborere ndetse no mu ishyirwa mu bikorwa za porogaramu z'amadini reka ntange urundi rugero izi nzego zidakora ntabwo umunyagitugu ashobora kwemerera yuko idini runaka ryigenga yaba ari bariya protestanti bagaragaye baba ari abakatolike baba ari abayisilamu cyangwa se ayandi madini ariyo yose ari mu gihugu ntabwo umunyagitugu ashobora kwemera yuko habaho umuyobozi ubasha gushyira imbere inyungu z'abakristo ahubwo azashyiraho umuyobozi ushyira imbere inyungu z'umunyagitugu iki gitekerezo rero cyane umunyarwanda kijya gushyirwa ku mugaragaro mu ngamba zashyizweho kwari ukuvuga ngo abakristo bagomba kwigishwa iyi gahunda ndi umunyarwanda tubasanze aho bari mu madini yabo bakavuga bati twebwe abo mu nzego za leta iyo duhamagaye abakristo ngo baze tubabwire nta muntu n'umwe uza ariko noneho umunyadini iyo avuze ati muze mbabwire abanyamadini abizera b'iryo dini baza ku bwinshi mu gihe rero leta yamaze kubona yuko iyo ihamagaye abaturage nta muntu n'umwe uza yafashe iyo sitarategi kugira ngo ifate ibyo byananiye kwigisha abaturage bahamagaye ibicishe mu madini niho usanga umuyobozi wa ADPR cyangwa se inzego zo hejuru za ADPR mu nzego zo hejuru za kiliziya gatolika mu nzego zo hejuru z'abayisilamu abakristo nyabakristo bashinzwe gucengeza amatwara ayo madini yabo bakuweho ahubwo muri izo nzego abakada cyangwa se ibikomangoma cyangwa se ibyegera by'ishyaka rya FPR abo twita abakada aribo bashyizwe muri iyo myanya kugira ngo baze bacengeze ayo matwara bakabahirika ku butegetsi bw'ayo madini bakabaremera ibyaha bamwe na bamwe abatarishwe barafunzwe ahubwo abo bakada bakambara iyo kanzu y'umunyadini bakigira abapasitoro bakigira abamusenyeri bakigira abapadiri bakambara amakanzu ya gipadiri ariko ari abantu b'abakada nibo bayobozi b'amadini dufite mu gihugu ubungubu nibo uzasanga mu nzego z'umushyikirano nibo uzasanga muri national prayer aho uzasanga inzego za leta ubushize twabwiye yuko igihugu kimitarize ngira ngo mwabyiboneye twabibabwiye ubushize twabwiye ati igihugu kiyobowe n'igisirikare ahangaha murabona muri kariya kavido mwabonye aho umuyobozi ushinzwe uburezi aza akaza ashorewe n'umusirikare ashorewe n'umupolisi ashorewe na daso hariya ko mwahabonye kwigisha umwana ngo good morning sir mwabyiga kubivuga mu kinyarwanda avuye ngo yandike gushwekura daso iraza ibikoreho iki igipolisi kiraza kibikoreho iki umusirikare se araza arase namara kurasa iryo somo ryumvikane igitugu rero cyamaze kuba muri institution bivuze yuko no mu madini nabyo byaje muri urwo rwego niyo ndi umunyarwanda bashaka gucengeza aho bashaka kuvuga yuko abahutu bose ari babi ahubwo abatutsi aribo beza abahutu bagomba gusaba izi imbabazi mu izina ry'umuhutu niyo ndi umunyarwanda ishaka kugira ngo iba yakwigishwa abo bakete bavuga bati twebwe ntabwo tuvangura amoko ntabwo turi abatutsi ntabwo turi abahutu ahubwo turi abana b'imana sabukuru tubyara tuboneka twese dukomoka kuri mwene adamu ibyo ngibyo ntabwo bashaka ko bikomeza kubaho ahubwo bashaka ko tuba twese abantu bamwe bene kanyarwanda abantu bene kanyarwanda bavugwa rero muri iki gihugu ubwoko bwemewe ni ubwoko n'ubundi umunyagitugu yibonamo ni ubwo bwoko bubogamye hariya abandi bo bakaba victime aho bavuga bati abo ngabo bamaze kuba iritinga iyo tuvuze rero ubwoko burimo twumva neza kandi ngo twihanganire ntabwo tuba tuvuga ubwoko bw'abatutsi nk'uko ari kayimana ahubwo iyo haramutse habonetse ubwoko bw'abatutsi butumva neza imiyoborere ya FPR bahita babita abagambanyi bahita babita ibyitso bakababarirwa nabo bakaba bakwitwa ngo ni abahutu bikaba bihwanye n'igikera leta yabyarimana avuga ngo kwabaga ari ukwihutura abatutsi bakaza ngo bakitwa abahutu abo ngabo n'ubundi batumva neza izo ngamba zandi umunyarwanda bari muri izo nzego z'idini leta bo mu rwego rw'abatutsi leta ikingita ngo ni abagambanyi ndetse bagomba kwicwa cyangwa se bagafungwa ngibyo ibyerekeranye n'umunyarwanda mu madini
urakoze cyane ku bisobanuro mpaye ahubwo bise binyibutsa ibyo numvise ministre Bizimana Jean Damascene asobanura nyine ko abapadiri bagize uruhare mu kuzana umwiryane k'umwaduko w'abazungu mu Rwanda ko baje bigisha amacakubiri ko bafashije abahutu mu kwandika manifeste y'abahutu urebye ko abihaye imana bafite uruhare mu mwiryane yabaye mu Rwanda
basanga abanyarwanda babanye yego nta sosiyete itagira amakimbirane abanyarwanda bamwe bagiraga amakimbirane n'abandi byo ni ibintu bisanzwe ariko ababiriga imbere y'uko baza ntabwo hari harigeze habaho isubiranamo ry'amoko cyangwa se intambara ituma hari igice kimwe cy'abanyarwanda gitekereza kwica abandi nk'igice cyose ababiriga rero bamaze gushyira ayo makimbirane ivangura mu banyarwanda muri 57 niho ubona intandaro ya mbere ku itariki 24 z'ukwa gatatu igihe cya 57 hasohoka inyandiko izwi ku izina rya manifesto y'abahutu ariko mu by'ukuri yaje yanditse mu gifaransa yitwa ngo note sur l'aspect social des problèmes raciaux au Rwanda niho kuvuga ngo ni nk'inyandiko igaragaza ikibazo kijyanye n'amoko kiri mu Rwanda iyo nyandiko yasinywe n'abantu 9 b'abahutu biganjemo bari barize mu maseminari ariko ubusesenguzi bukanagaragaza ko hari abapadiri b'abazungu bari bayishyigikiye barimo Padiri de Jemepe barimo Musenyeri Perodin iyo nyandiko rero ivuga iki mu by'ukuri niyo mpamvu tuyishyira ko ariyo ntanda w'ingengabitekerezo y'urwango rwaje kubyara jenoside iyo nyandiko ishingira ku bibazo by'imibereho byari mu gihugu ikavuga ko hari akarengane kakorerwaga abahutu kandi ako karengane kagakorwa n'abatutsi
urumva ministre Bizimana Jean Damascene aracyashimangira yuko umwaduko w'ibibazo by'abanyarwanda n'amacakubiri abazungu b'ababirigi babihaye imana babifitemo uruhare sinshaka kuza mu byo Bizimana avuga ariko niba tuvuga ngo ibibazo byacu nk'abanyarwanda turabigereka ku banyamahanga babihaye imana b'abapadiri twaba turimo gushaka abo tugerekaho nyine ibibazo byatunaniye dushaka bookmisseri y'abo tubyitirira aho hantu nagira wenda niba aricyo wahavuga ariko niba wanakomeza ukomeze kuko guhora tuvuga ngo ni abanyamahanga ba nyirabayazana nonese ubu uko abanyamahanga batakiri mu Rwanda ubu nibo bakituma turya muri iyi myiryane
ni gahunda ya leta kuko bavuga yuko imana n'ubundi bayirasiye ku murindi niko bivuga mu bitekerezo byabo bagomba rero gukora ibishoboka byose bagatuzinga koko iyo mana bayiciye bakagerageza kuvuga yuko abakristo bizera ikintu kitariho bakagerageza kuvuga yuko ibyo bizeraga nta kintu kiriho ibyo ndenganishe iki rero nshaka kuganisha yuko ufite ubushobozi ari umunyagitugu muzumva bavuga bati ntabwo Imana yigeze ibarokora mwahungiye ku makiliziya iyo Mana ntigeze ibarokora ahubwo mwarokowe n'inkotanyi
ntaguciye mu ijambo uwo n'ibizi Imana ukunda kubyigisha mu gihe cyo kwibuka ababwira ati nimushimire inkotanyi nizo yabarokoye ntabwo mwarokowe n'Imana kandi nkuko nabivuze uyu bizi Imana swadiza bavuga ko yari akurikiye umurongo wo kwiha Imana ari mu baperibura nkenyeka ko ubwo yakurikiraga shitani ahubwo akambara umwenda wenda w'abaperibura avuga ko ashaka kwiha Imana mwakomeza
yaje twababwiye twababwiye ko muri bariya abiha Imana ni abakada baba bari mu mwambaro wa gipadiri ni abakada baba bari mu makaruvati y'abapasiteri baza kwigishiriza propaganda ntabwo ibi bitekerezo ndikubwiye nk'umuntu uri hano mu gihugu ibi bitekerezo byo kumva yuko ngo abantu barokowe n'Imana nta bihari ahubwo bavuga ngo mujye mushime inkotanyi niyo muri twebwe reka nguhe urundi rugero uzasanga muri izo gurupe mufite hanze iwanyu zitekereza kimwe n'ubundi na gurupe z'abarokotse jenoside bari hano mu gihugu hari nkasuraga bakunda kuvuga ngo iyo bavuze ngo inkotanyi wumva iki babaye nabo bagasubiza ngo bitatwumva ngo ni ubuzima icyo inkotanyi zisobanuye kuko aribo bantu batanze ubuzima mu gihe ubuzima bwabo bwari bugeze mu kaga ntabwo tubyanze y'ukuboko inkotanyi zagize uruhare mu kugira ngo turokoke jenoside yakorerwaga mu gihugu cyacu ariko noneho iyo Imana se idafasha abahutu ngo baduhishe iyo Imana idafasha abo mu bundi bwoko ngo badushyire akantu ngo batwere kandi hantu duca ese ubwo izo nkotanyi zabashaga kubona hari n'umuntu byibuze ari burokoke ibi ngibi bari kubivuga nk'abantu bari bibereye hanze batazi ukuntu mu gihugu byari bimeze rero ugerageje kuvuga uti nyamara nubwo bimeze gutyo turagira ngo dushimire abo mu bundi bwoko baduhishe ukagerageza kugaragaza yuko ngo hari abandi bantu beza bari bahari bahita bavuga bati abo murabona mwebwe murabagambanye n'ubundi mwari mwaranze guhunga leta Habyarimana kuko mwari mwihigiye mwari mwifatanyije nabo iyo ngiyo ni imitekerereze n'ubundi y'ishyaka ryo ku butegetsi haba hari ibigaragara babasha kubapfuka mu maso mwebwe mwibereye aho hanze ariko inaha ngaha mu gihugu ibikorwa bihari ikivugwa imbere ni ubutwari bw'inkotanyi mbere y'ibw'Imana ni ubutwari bw'umukuru ubahagarariye inaha ngaha mu gihugu inkotanyi zabayeho ari uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Kagame ariwe utanze igitekerezo amaze kuva aho yari ari muri Amerika hari hameze neza arahava inkotanyi zatsinzwe araza azisubiza ubuzima zirongera zivaho ibyo ni byo batwigisha aho tuba duteraniye mu nama zacu batubwira tuti mushimire Perezida nyakubahwa wa Repubulika ntabwo bagerageza kumva yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima haba hari Imana ishobora byose haba hari izindi mbaraga ahubwo bagerageza gusobanura yuko Imana ntacyo ivuze nta kintu yabarokora ibi ngibi n'ubundi ntabwo ari umunyagitugu dufite inaha ngaha iwacu ahubwo uzabisanga no mu bandi banyagitugu bari hirya no hino nabasobanurira ndababwira nti igihe kiragera bikaba addiction bikaba nk'ikiyobyabwenge aho uzasanga umuntu adahazwa na doze yari asanzwe agira ahubwo akomeza kugira inyota wamusenga rimwe waba wamusengaga rimwe akumva yuko bidahagije waba watsinze ukumusenga bwa kabiri akabona yuko amugambane agahita agukuraho ngira ngo mwumvise ibibazo biriho abantu bagenda bubahirizwa inaha ngaha mu gihugu buriya n'ahandi hantu biba byavuye ni uko umunyagitugu abona yuko batamuramyaga nk'aho bisanzwe icyacumi bamuzaniraga amaturo bamuzaniraga ageraho akabona yuko bidahagije uburyo bamuhakwagaho babona yuko bidahagije ugasanga umuntu wabuze ko yabaye fidele ntako atageze ngo akore neza umunyagitugu ahubwo uza ugasanga umunyagitugu ntabwo abimushimiye ahubwo amugiriye nabi iyo ngiyo ni ikibazo ibihugu biba bitegekwa n'abanyagitugu baba bafite aho uzasanga n'ubundi umunyagitugu akomeza kwiyumvamo yuko ari hejuru y'Imana yuko Imana nta kintu ivuze ndetse abasha no kwirwanya akigamba yuko yanayinesheje yanayirashe yapfuye mu gihugu nta mana ihari. Iyo bavuga ngo ndi umunyarwanda bavuga ngo Imana y'u Rwanda rwa Gihanga. Gihanga ni nde? Ni uwahanze u Rwanda, ni uwarwaguye, ni Rwabugiri. Uburere rwavugiritse muri iki gihe ni uwaruhaye ubuzima, ni umunyagitugu gitungu. Iyo myigishirize yabayeho kuva kera na n'ubu ngubu ikiriho, ubutegetsi bwake ni nk'uko ari ubwari ubutegetsi n'igitugu. Ni igitugu n'ubundi gikomeje kuba kontinuwe, gikomeje ni kontinuwite yacu niko nabisobanura.
Urakoze cyane, ugize neza. Nabonye n'ikindi kintu nyuma y'aho nkoze ikiganiro cyakunzwe cyane mu gihugu na Dr. Kambanda, tugaragaza ko uyu munyagitugu ariwe wihirikiye ubutegetsi bwe mu mwaka 2015 ubwo yashyiraga itegeko nshinga rishyashya. Nabonye batangiye kwandika kuri za Twitter nyine ngo 2024 itinze kugera ngo bongere batore ku gipfunsi. Nabonye nka Ingabire Makire, nabonye abandi bantu hirya no hino mu gihugu bagenda bavuga ngo 2024 itinze kugera ngo batore ku gipfunsi. Nabonye n'umuryango TV yongeye kugarura itegeko nshinga nyine bongera kwibutsa abanyarwanda uko byagenze kugira ngo batorere itegeko nshinga. Urabona yuko ibyo dukora byose hari ibintu bitangira guhindura imyemerere y'abaturage, nabo bagahita bavuga bati dukora ibi ngibi kugira ngo hatagira abanyarwanda babasha kumva ibyo tuvuga bakongera bakabagorora muri ubwo buyobe. Ibi tuzabikoramo n'ibiganiro ntabwo byadukanga, ariko tukiri aha ngaha gatoya wakomoje ku bintu nyine bigaragara kuri bano bana bari mu mashuri. Ntabwo nubwo ari abana gusa, nabonye muri za Rubavu abanyamakuru barandika abana bata amashuri bagiye gushaka ibisheke byo gucuruza, bati ababyeyi ntibashobora kutwishyura minerivare, ntibatubonera ibikoresho, twahisemo kujya gushaka uburyo twabaho. Nabonye nanone ejo bundi abarimu bakoze ibizamini baratsindwa ku bwinshi, ngo hari abarimu bagiye gukora ikizamini ngo hafi abarimu 300 bakoraga ikizamini ngo wabonye amanota ya mbere yabonye 49% kandi bafatira kuri 50%. Abarimu babajijwe impamvu batsinzwe ikizamini bahawe na REB basanga mu kizamini cyari cyanditse nabi, ubwo nabo bakavuga bati iki kizamini cyanditse nabi twahawe turi abarimu tugatsindwa cyari kigiye gutesha agaciro, none tugahabwa imyanya dukurikije teze z'ibyo twize n'ubumenyi. Urabona yuko nubwo twavugaga kubana ariko no mu ireme ry'uburezi no mu buyobozi abarimu baravuga bati duhabwe ibizamini bipfuye natwe tugatsindwa n'ikizamini. Tekereza kugira ngo mu barimu 300 ngo bakoze ikizamini wabonye amanota ya mbere yabonye kuri 49 kandi bafatira kuri 50%, bivuze yuko ngo wanyuma yagize 0.18. So tuvuga iby'ireme ry'uburezi bwo dufite byinshi twagaragaza kuri iyi ngingo.
Ese nk'ubu utanga umucyo ku bizamini bikorwa? Nabisobanuye kare, navuze yuko uburyo umunyagitugu atanga akazi, navuze yuko adatanga akazi bigendewe ku bumenyi cyangwa se bitewe ku buhanga umuntu aba yakoze, ahubwo umuntu baha akazi ni umuntu w'ikimenyane cyangwa se ni umuntu uzi guhakwa. Bariya barimu rero nibashaka bafite diplome za hehe? Mu Rwanda nta diplome zikora. Nibashaka bafite ubumenyi bungana bute? Mu Rwanda nta bumenyi bukora. Igikora ni icyo ngicyo, ni ikimenyane, ni uguhakwa. Bariya barimu kiriya kizamini bakoze, buriya mu bizamini bakoze muri bariya abakozi barimo bakora kiriya kizamini, hari abarimu reka no kubita abarimu, hari abandi bakandida bakoranye kiriya kizami bari bafite ikizami mbere y'uko gikorwa. Muri make bari ikizami baragikoteye, baragikotejwe n'abo bantu bashinzwe gutegura ibizami. Noneho ba bantu ahubwo batsinzwe kubera yuko iyo wakoze ikizami uba uzi ibyo wakoze, uzi ngo watsinze cyangwa uzi ibintu byakomeye, uzi ibintu bimeze gute, urarekama ukavuga uti ntabwo byumvikana. Uburi njyewe akazani mwatanze kari akazani koroshye, ikizamini nakinyweye, ukarekama. Noneho warekama bakubwira bati andika ikibazo cyawe, kremu yawe uyandike, hanyuma tuzagusubiza. Abarimu koko cyangwa abandi bantu bose barenganijwe iyo bamaze kwandika igisubizo kikihe rero bashyiraho komite ngo ishinzwe gusubiza ibibazo byabo. Mu byo basubiza baravuga bati batanga impamvu bakavuga bati hari amakosa amwe n'amwe yagiye akorwa, habayeho gukopera, habayeho yuko abantu bagiye mu kizami bafite ikizami habayeho imyandikire idasobanutse neza bakagerageza gutanga impamvu zigaragaza uburyo ikizami gikwiye kuba kanseri cyangwa se kwirengagizwa ntikikonsiderwe ahubwo bakazongera bagategura ikindi ariko noneho ikizagutungura nuko nubwo bakoze icyo kizami barwanira imyanya hari abandi barimo buriya kugeza ubungu bamaze gufata iyo myanya yapiganirwaga ni ukuvuga ngo abantu n'ubundi nubwo batsinzwe ikizami kitari cyujuje ibyangombwa byose kugira ngo cyitwe ikizami ariko hari abantu bamaze kujya muri ibyo ngibyo bahatanirwaga ntabwo ari mu burezi honyine bikorwa mu myanya yose ya leta uko iri ntabwo ushobora guhita udafite umuntu wagutambukije w'ikimenyane ukuzi mu biziranyeho ntabwo ushobora kuba watambuka atari wa muntu uzi guhakirizwa ngo uzi gucengera iyo ukomeje kurekarama cyane rero bakabona bakabura ikindi kintu bagusubiza barakubwira bati ntabwo ari uko nguko babaza ntabwo ari uko nguko barekarama hari ukundi kuntu babaza hari ukundi kuntu babaza uburenganzira bwawe hari ukundi kuntu barekarama mbare seme mvuga ntiyakumvikana neza kuvuga ngo hari ukundi kuntu barekarama ni ukuvuga ngo hari ubundi hari iyindi nzira icibwamo iyo ngiyo niyihe rero iyo wumva ukeneye akazi nimba uhembwa uteganyirizwa kuzahembwa tuvuge nk'ibihumbi nka magana abiri ugomba gukuba kabiri ugatanga ibihumbi magana ane ayo ngayo akaba kashi andi ukazatanga hanyuma ni ukuvuga ngo byanze bikunze ugomba kuyibera amezi ane ya mbere udahembwa ukabatanze ibihumbi magana abiri kugira ngo bizere yuko uri kandida noneho wambaye no gushyirwa no mu kazi ukazahembwa ayandi mezi abiri abanza ku izina ryawe reka umushahara ugapasa ku izina ryawe ariko ntugire amafaranga ubona ibyo ngibyo ugatangira kubona amafaranga y'ibyo ngibyo watsindiwe mu kwezi kwa gatatu niba utangira gutusha amafaranga watsindiwe hakiyongeraho n'andi mezi abiri uba watanze igihumbi mbere twavuga yenda nk'amezi niho uzasanga bavuga bati byibuze kugira ngo ubone akazi ugomba gutanga miliyoni ayo ngayo ni amafaranga bakubwira ngo hari ukundi kuntu babaza ni ruswa rero ishyirwa imbere ni uguhakirizwa nibyo bituma abantu bashyirwa mu myanya ntabwo umunyagitugu ashobora kwemera yuko ibyo ngibyo bitambuka kubera ko bariya barimu b'abahanga baramutse bahawe imyanya baza bakigisha abana neza bakigisha good morning sir bakigisha igihekane bakigisha gukuba bakigisha amara abana bakabimenya ibyo rero kandi bishaka irashaka yuko abaturage b'abanyarwanda u Rwanda rw'ejo rukomeza kuba inyuma mu ireme ry'uburezi
urakoze cyane tukiri aho mu minsi ishize nasomaga minisitiri w'uburezi yisobanura avuga ngo nyuma y'aho abana benshi batsindiwe ikizamini cya leta ngo basubiye inyuma bakora igenzura ngo basanga ngo ibyangombwa byose byarubahirijwe ariko ubwo yasubizaga abari ababyeyi batanezejwe n'uko abana babo batsinzwe avuga ati twakoze igenzura dusanga nta ruhare twagize mu itsindwa ry'abana bivuze yuko itsindwa ry'abana ni uruhare rw'ababyeyi ese kuba minisitiri asubiza ababyeyi ngo batanejejwe n'uko abana babo batsinzwe kandi umubare ari muremure cyangwa munini byaba bitanga icyizere cyihe kuri abo babyeyi bagaragaza yuko ari leta yabigizemo rero kugira ngo abana babo batsindwe kariya kageni
igihari nabikomojeho kare mbasobanurira mbabwira nti umuturage ugerageje kubaza gucalenjinga icyo umuyobozi avuze uwo nguwo afatwa nk'umwanzi ukwiriye kurwanywa umubyeyi ugerageje kubaza ati kubera iki anatanze amafaranga y'ishuri ngo muyigishize umwana nkamwoherereza nkatanga minerevare nkatanga hari n'andi mafaranga batanga ngo yagahimbaza musi ku mwarimu aya mafaranga nkaba narayatanze yakagombye kubaza impamvu yakoze ibishoboka byose kugira ngo ayo mafaranga agomba kwigisha umwana we kugira ngo ayasubizwe ayo ni amafaranga y'ishuri aba yaratanze ikindi cya kabiri umwarimu aba yaratanze umusoro kugira ngo uwo ministre ahembwe amafaranga ashyire ireme ry'uburezi bw'uwo mwana we. Umubyeyi rero nk'aho yakagombye kubaza uburenganzira bwe ngo abaze impamvu umwana we atsindwa kandi yabereye umwana ku ishuri yarakoze ibishoboka byose, yaratanze umusoro, yaratanze minerivare, yaratanzaga amahimbazamusyi, umwana we yaramwohereje ku ishuri ku gihe, yaramuhaye ibishoboka byose, nk'aho yabajereta impamvu umwana we atsindwa, uwo ngowo leta niwe iheraho irwanya imiti irimo uyigomeka ku byifuzo bya leta urimo urangisha abaturage ubuyobozi. Message rero yari kiye kuri bariya ababyeyi ni ukubabwira ngo ntabwo leta ijya ikora nabi, ahubwo ni mwebwe mukora nabi, ni mwebwe n'abana banyu batsindwa. Twebwe ababyeyi ntabwo tuba tuzi kwigisha, ntabwo tuba dufite ubuhanga mu kwigisha. Uretse n'ubwo twanarigeye twamenya kwigisha abana nta mwanya twabona kubera yuko tuba twagiye guhahira urugo. Ibyo ngibyo izo nshingano tuziharira leta kugira ngo zitwigishirize abana. Mu gihe rero abana bacu leta itabigisha, twagombye kubaza impamvu ireme ry'uburezi ahubwo buriya bagara bicitse. Ababyeyi ntibagombye kubaza leta ireme ry'uburezi kubera yuko umubyeyi nta kintu atakoze. Icya mbere, umubyeyi nimba aratanze minerivare, ibyo birahagije kugira ngo umwana we bamwigishe. Ikindi cya kabiri, umuturarwanda wese uri mu gihugu cy'u Rwanda bamushyira ku gatuna mwene bamwishyuza umusoro, imisoro y'ubwoko bwose ishoboka, ari imisoro yemewe n'amategeko ya leta, iyo ngiyo umuturage arayitanga byanze bikunze. Ikindi cya kabiri, imisanzu ya FPR umubyeyi arayitanga ngo akunde aramuke. Ariko nk'aho ireme ry'uburezi ryagombye kugira ngo ribesheho abaturarwanda kugira ngo abana b'abanyarwanda bamenye, ahubwo uriya mu minisitiri yarangiza akaza akabwira ababyeyi ati ni mwebwe mufite ikibazo. Biracuramye, ahubwo ababyeyi nibo bakakwiriye kubaza minisitiri impamvu abana batazi kwandika igihekane shwa. Niba ari ukwiye kubaza minisitiri uriya wagiye gusura hariya impamvu abana batazi mara ya munani. Niba ari ukwiye kubaza impamvu ababyeyi abana batazi icyongereza, kubera yuko ababyeyi bagiriye icyizere leta baboherereza abana babo ngo babigishe, baba barakoze ibyangombwa byose. Mu gihe rero uriya muyobozi atabasha gusubiza kiriya kibazo cy'uburyo ireme ry'uburezi ryapfuye kandi umubyeyi yarakoze ibishoboka byose, leta yari ikwiriye ahubwo kuba ariyo ibazwa impamvu uriya mwana iriya byose
atari. Koze cyane, nagira ngo rero dusoze kuko igihe kiturangiranye, ariko mbere y'uko dutandukana hari byinshi tuba tuganira, ubundi tujya tunabona umwanya nyine tukavugana mu bireba muri sekiteri y'ubuzima. Muri sekiteri y'ubuzima rero haravugwa byinshi. Muri sekiteri y'ubuzima abonye ko Nsanzimana Sabe yirukanywe mu kanya kashize, twaze tubona ko Libya yatangiye kumukoraho iperereza. Iriya sekiteri nzi ko nayo uyiturebere biberamo. Ese waba uzi icyo Nsanzimana Sabe azira ko Libya yatangiye kumukoraho iperereza? Hari icyo mutekereza mwamunuganuga? Wenda harabakeka baterega n'agafaranga ka COVID byose, umunyagitugu abareba ifaranga rye, iyo rirasanze wenda hari aho ryakoreshejwe nabi, ubwo nawe iminsi yawe birangiye. Mu magambo ahinnye ariko tuzabigarukaho, niba ari cyo wavuga waba wamenye.
Muri rusange Sabe n'ubundi yagiyeho ari nk'umuntu uje kugira ngo akuvure ibyerekeranye na n'inyerezwa n'ubundi byari by'imitungo iba muri ya sekitari ya RBC, kubera yuko uriya ni umuyoboro mwiza cyane leta y'agatsiko yiberamo amafaranga. Yabanshirijwe na mugenzi we bitaga Chondo Janine, nawe yarihoze ari umwarimu muri campus ya medicine i Kigali. Noneho bamukuramo uwo ngo witwaga Janine bamuzana muri RBC. Noneho ahageze asanga sisiteme uko yubatse ari sisiteme n'ubundi itarigeze ihinduka, ari umuyoboro n'ubundi leta yibiramo amafaranga. Noneho rero uwo mugore nta n'umwe nahatsinze, yamazemo ntabwo yigeze arenza imyaka itatu, kubera yuko mu 2019 nibwo Sabe yagiyeho. mwibazo rero biri hariya muri RBC ishite bituma ikibazo cyerekeranye n'amafaranga kizaye gihoraho ni uwitiyo madamu Jeannette Kagame yibiramo amafaranga ni inzira abaterankunga bari hanze cyangwa se abafatanyabikorwa bo hanze bakorana deal bakorana ubwumvikane na Leta y'u Rwanda kugira ngo bibemo amafaranga hari ibyo biryo amafaranga bwa mbere byari ibya malariya ndetse na sida imiti igabanya sida ibyo ni byo byararangiye noneho kuri uyu nguru sade abo ngabo rwose bavuga ibyerekeranye n'amafaranga ibya covide ibyo ngibyo byo ni ibindi biri ku ruhande ahubwo buriya we ikintu azira ni indwara y'akarande iri muri RBC ntabwo rero menye neza amakuru kuko haravuga byinshi haravuga ibyo ngibyo bya by'inkingo hakavugwa iby'imiti igabanya ubukana bwa sida ko aribyo yaba yatwaye hamwe na malariya rero njye ntabwo twari twabikoramo ubushakashatsi ngo tubimenye nubwo ari ibintu bivuga ariko noneho nk'umuntu ugerageza gukurikirana ibyerekeranye n'iriya RBC njyewe ukuntu mbona ikintu yaba azize nshobora kuba wenda nibeshya azize sisiteme n'ubundi yuko yubakitse yiba amafaranga muri RBC azize network z'ibyuho ari amafaranga acamo hariya muri RBC nk'uko twabivuze mu kiganiro cyabanje bikoze ku buryo RBC ariyo yemerewe gutumiza imiti iri hanze cyangwa se gutanga ibyangombwa ku bacuruzi batumiza imiti hanze abo ngabo nibo bazana imiti bakayisitoka muri RBC ni ikigo kinini kiri hariya ku Kacyiru hafi y'ahari polisi noneho rero abashaka imiti bose abadisitributeri b'imiti bose bari mu gihugu niho bagenda bagafata imiti iyo miti rero iragenda igafatwa na farumasi zitwa ngo ni iz'akarere farumasi z'akarere nizo zigenda zigafata iyo miti zikayidisitribuya mu masante de sante mu mahopitare hamwe n'abandi bafatanyabikorwa ba leta niho bagenda bagafata imiti noneho rero uko bigenda bakora amafake amafakture ari fake bakazana imiti ihenze izo deal zombi nizo zituma amafaranga ayobwa bafata imiti ihenze nk'aho bayijyanye mu baturage ngo abaturage baba aribo babasha kwigira ahubwo farumasi z'uturere hamwe na RBC zikayideturuna ziha abantu bo mu gatsiko bafite amafarumasi akomeye mu mujyi wa Kigali bakaziha amaklinike yo mu mujyi wa Kigali no mu yindi mijyi ifite ubushobozi bwo kugira amaklinike urwo ni uruhande rumwe ikindi cya kabiri bazana imiti iyo miti bagakora amafakture ari feke bakayandika yuko iyo miti itumijwe yuko yanatanzwe ariko izo fakture zikishyurwa nta muti watanzwe ibyo rero nibyo mbona uriya sada yaba azize ni sisiteme azize nta n'indi mikoranire yindi akaba rero agiye kubyikorera ku mutwe impamvu rero mubona ibi bintu biri kugenda biba gutya leta ya FPR yamaze kubona yuko ntabwo ishobora kuzakomeza kubona abantu bayikorera niyo mpamvu muzasanga abo igenda iha akazi ari abantu b'insoresore abantu bagifite inyota y'amafaranga abantu bagifite ibitekerezo byo kudatekereza ahazaza hejuru abantu b'abasaza babasha kurezisita kuri ayo manyanga ntabo baha akazi ahubwo uzasanga abo bantu bakiri batoya abo bantu b'insoresore babasha kubamanitse bikoroha aribo bazashyira muri iriya myanya baraje bashyiramo n'undi nawe ntabwo azarenza imyaka irindwi ndakubwiye
urakoze cyane turabikurikiranira hafi buriya tuzabikoramo mu biganiro byacu bitaha reka rero dusoreze aha ngaha kuri uyu munsi nk'uko bimenyerewe dusoza dutanga ubutumwa bw'uyu munsi burerekeza kuri bande
ubutumwa bw'uyu munsi nagira ngo bugenere ababyeyi nibwo ngiye kubanza nagira ngo nshimire ababyeyi babyari igihugu bakagiha ikize cyuko cyabona abanyarwanda beje cyangwa se abazadusimbura bakaba bagize n'igitekerezo cyiza kugira ngo bohereze abana babo mu mashuri ariko icyizere bagiriye leta iriho ubu ngubu ntabwo ari icyizere leta izashyira mu bikorwa ngo ibe accountable kuri icyo cyizere ababyeyi bakigiriye ahubwo leta izabatenguha nk'uko yabatengushye n'ubundi mu bihe byashize ababyeyi rero muri kurera mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko mubona ireme ry'uburezi ririmo gupfa nahanye kugira ngo mufate responsibility mumenye icyo abana banyu bazababaza mu minsi iri imbere bababaze impamvu mwabashyize mu mashuri ariko ntibabashe kubonamo uburezi mwebwe rero nk'abantu bakuze nimusobanurire abana banyu ikibazo aho kiri mubereke yuko mwebwe mwarangije uruhare rwanyu uruhare rundi rusigaye ari uruhare rugomba kubazwa inzego za leta mubasobanurire muhereye aho ngaho mubagaragariza yuko iyi leta nta reme ry'uburezi ikeneye kuzaha urwo rubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo ubwo ni bwo butumwa nagira ngo mpe ababyeyi ubundi butumwa bwa kabiri ni ubutumwa bw'ishimwe nagira ngo dushimire abanyamakuru bari muri kiriya gihugu bagerageza gushyira ahagaragara ibyo twebwe dutinya gushyira ahagaragara kubera ko tuba dufite impungenge yuko babasha kubona yuko ibyo dushyize ahagaragara tubifitemo izindi nyungu zo gushyira ubutegetsi hanze kubera yuko ubutegetsi ubu ngubu bitabitwemerera ubutumwa rero twagira ngo tubashyikirize abo banyamakuru bagerageza kuzishyira hanze biriya bintu tukabona aho duhera dutamaza ubuyobozi twagira ngo tubibashimire tunababwira tuti rwose mukomeze mugende no mu yandi masekiteri mukomeze mugaragaze iyi leta y'agatsiko ibibi ikomeje kugira abanyarwanda ubwo rero turizera yuko n'abo bategetsi bari muri kiriya gihugu nabo bazafatiraho bakabona yuko uwo ngo bakorera atari ufite ineza ku banyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange ahubwo ari ugamije kureka igihugu nagira ngo rero soze mbashimira kandi mbasaba kugira ngo mukomeze mushyire umutima ku gihugu cy'ahazaza icyo tuzaraga abana bacu icyo bazishimiramo dukomeze dukore ibishoboka byose turwanye ikibi ahari cyaba giturutse hose cyaba giturutse ku munyagitugu cyangwa undi uwo ari we wese ushaka yuko u Rwanda rwacu rukomeza kuba mu bujiji no mu kutagira icyizere cy'ahazaza hacu murakoze turabashimiye
ndagushimiye nanjye ku by'umwihariko mu izina ry'abakunzi baradyitahuka yaba abateze amatwi ikiganiro cyangwa abazatega amatwi ikiganiro nkaba nongeye kugushimira bitewe n'ingingo zikomeye kandi ziba zirimo inama zinumvikana nshuti mwateze amatwi radiyitahuka rero kuri uyu mugoroba reka mbashimire mwese mwe mwabanya natwe mbifuriza kugira ijoro ryiza aho bwije kugira umunsi mwiza aho bukeye mbararikiye gukurikira gahunda za radiyitahuka ejo kuwa gatatu muri gahunda za radiyitahuka tuba turi kumwe na Dr. Himbara aho tuzibanda ku bukungu bw'u Rwanda nk'uko mwabyiboneye leta y'agatsiko ikaba yemera ko amadeni ageze nko ku kiro cya 71% ariko kuri Dr. Himbara we asanga imibare iri hejuru cyane ibi byose rero ni mu kiganiro cy'ejo kuwa gatatu isambije ku isaha Washington DC nkabangira ngo muzaze muri benshi tubane muri icyo kiganiro cy'ubukungu aho leta y'agatsiko none itangiye kwiyemerera yuko amadeni ayirembeje uyu munsi nabonye Rwangombwa mu kiganiro nyine workshop Kigali agaragaza nyine ko nta gikuba cyacitse ariko leta y'agatsiko iri mu bibazo bikomeye ubwo itangiye kubyivugira ibyo byose ni mu kiganiro kizaba ejo mwakoze cyane kubana natwe turabakunda kuri radiyitahuka naho ubutaha
yacu birandeba nawe birakureba kwese amwe biratureba kunyungu z'igihugu cyacu yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baranimimbuka mu Rwanda